Ettaka y'ensibuko y'obulamu wamu n'obugagga n'olwekyo tulibeereko mu mirembe nga bwe twetegekera ebiseera eby'omu maaso. Bana Uganda,
ettaka yennyaffe kwe tukulidde, nyaffe Uganda kweteredde, buno butonde kwe tuyimiridde, mukuume ettaka. Ettaka yennyaffe kwe tukulidde, nyaffe Uganda kweteredde, buno butonde kwe tuyimiridde, mukuume ettaka. Mwetujja kamera wamu n'ekyokunywa, olutobazi oluzimbyemu abeetaaga amazzi, kati tuddukirewa ebibiro bisaye. Omuva akakuba kati omusana gutuokyala, batukookya enkuba tetonnya, bino bimmalamu amaanyi. Kati tuyina kwekumakuma ensonga y'ettaka ekutte waggulu ne wansi, tuyige enkozesa y'ettaka, tukwatire wamu nga tuyita mu ministry. Buganda Land Board ekimala, kino tukisobola nga tuyita mu ministry. Alangizi wengira balala
wena Uganda,
ettaka yennyaffe kwe tukulidde, nyaffe Uganda kweteredde, buno butonde kwe tuyimiridde, mukuume ettaka. Ettaka yennyaffe kwe tukulidde, nyaffe Uganda kweteredde, buno butonde kwe tuyimiridde, mukuume ettaka.
Bwe nsikira ettaka teguba musango, yadde ndi mukyala okuwa obusuulu, ekyo kya tteeka. Senzo kwekula kukanya okugabana kibanja si kyabo waze, buli omu asaana akimanye, n'olwekyo tusaanye tutese naffe ebyakatukwate.
Sina ensonga z'ettaka zasanyabo, senga ne kojja bali mu nkomyo, emisango kugigoba girya mane, kyokka nga ne bw'okola tozifuna. Owekibanja n'owettaka temutiŋŋana, uw'ekibatiŋŋanya kyangu okutawuluza. Abakulembeze baliwo tutabaganya, tusigale bumu nga tubuuzaganya. Enkaayana nyangu okutawuluza, kasita mussa kimu ne muwuliziganya. Kiyayizeedi ne yukobaka bazesomesa pima bibanja na bana Uganda.
Ettaka yennyaffe kwe tukulidde, nyaffe Uganda kweteredde, buno butonde kwe tuyimiridde, mukuume ettaka. Ettaka yennyaffe kwe tukulidde, nyaffe Uganda kweteredde, buno butonde kwe tuyimiridde, mukuume ettaka.
Buno bulumwe bumpambye, sima na mirembe wankwatira kutaka. Buli kimu kyenina nakifuna lwataka.
Kati tuveyo tukwasize wamu, ene nsonga tukwasize wamu, yona gyoli webereremu, kino kikwata na buli omu.
Yo, special recognition to the Minister of Lands, Pelham Uganda, for the world, Gia Iz, Yukobak, Nema, Oxfam, Esaf, Trokea, ActionAid, Food Rights Alliance, Caritas Uganda, Buganda Land Board, and all land activists. A message from Mitiana Music Entertainment Association, producer GSC One Blood Records.